Ay, Ana. This is serious.
This is
Nagunde boy.
Abata bana, ama abata kana petene. Atina petina petene. Ama abata kana.
Hey, baby, wanna feel your vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple simple, akanaga maku. Kanabi impo impo, uko nyuma kichugu. Ati kako simple simple, akanaga maku. Kanabi impo impo, uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Kwa tabu inavyoingia, fundi kakosea kushona, kushona. Hata kichwa kiwezi ingia.
Inabana. Sema tena inabana. Inabana. Wote inabana.
Inabana kama tayo pandirim. Oh baby girl, no what a blessing, yeah. So hold no cold that the taste of ice cream. And that the moon that will be floating, yeah. Wata twende sasa likizo. Kusikide yo waya baby joni ringido kabo. Selfa karate mukiro. Ukubi sama sanye na senga no solido. Unongu wani, kanonka wani. Agalaboko, yeah. Unongu wani, kanonka wani. Agalaboko, baby. Write it for me, microphone in a banana, na 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 na. Yeah,
in a banana,
causing traffic jam, ma ma ma.
In a banana,
in a banana, na 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 na. Yeah,
in a banana,
it's no drama, ma 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 ma.
In a banana,
sitakupa mapenzi das plastic, nitakupa mapenzi tell you baby love much. I love your lipstick, baby. So classic, you turn the water Kampala to Tashik. What
Kunde boy, only you, baby, I no go chick. Sinaga muda na masaidi chick. Nitakupa vitam tena zaidi ya pipi. Eti wanauliza na mekupata vipi.
Umasiga suwaka na matoke gatulia. Jakupe wape baby wange ngana osimi. Ulide ndongo ngekuba mafubuka bachivuka. Sit upon, why are you?
Mama.